Bueno, ya cae.
Just follow the beat. You know it's how it is. If only you can see one, cause I want to go back to when. Eke mwana pala mina, batu wakatala kweleza wena. Kakula kuna zokona,
zokona.
Ifoni,
ifoni.
Panda mipanda yokonya,
yokona.
Ifoni,
ifoni.
Wama okiteli waponta, minano vungata mwato waota. Mikusa kuna kupopota, minano vungata mwato waota. Ifoni,
ifoni,
ifoni. Sosa la ukali kutula.
Mr. Koso Famongo.